Bongo Records for records.
Alongside Roma.
Yeah, yeah. That thing one day.
Funny, they don't pay that when you tell me funny. They don't pay that when you tell me funny. They don't pay that.
Sasa!
Ona ukoloni jioni nyumbani pachungu na ilo koloni ulioni la shukuru kwa Mungu na usikufuru we mzungu mana una nuru sio kundu sasa uko huru na kwa mudu toka chini ya uvungu wa moyo wangu kachini tuyajenge na jua mapenzi anaumize la tulize loenge chukua kwa likosa ni mwana amechit kizembe na ndo likona mweka mjini sata koma na nenge na ni zahiri na kini bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri ustahiri unakili Mungu kakupo tajiri toka tukanywa tambili mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahili swahili na swahili nae piga na chini wewe nini wa mjini wataishi nae
chana nae wana gani kauka nkuvae nilimpa moyo ya ani utaka mwili nani kawa loyo kanifanya ukatili
chana nae
single girl sitaki tena mabaya
chana nae
single girl sitaki tena mapenzi
funny they don't pay that when you tell me funny they don't pay that when you tell me funny they don't pay that when you give me that for swan
we mrembo mzuri utampata mzuri zaidi yake kajiamini anaijua shuhuri kumbe unajua zaidi yake yesi kiburi sata pata kiburi zaidi yake na atajichimbia kaburi na utakuwa mwisho wake we ni kifaa na alikona kifaa cha kutumia ukafubaa akakimbia na kushangaa unamlilia mapenzi ubongo mataa chagwa njia tuweke gia tunatambaa mwachende kimara sita batadia ni dhahiri na akili bwana kulipa tabiri sisiri kwa hili penzi kufa ni tabiri ustahiri unakili Mungu kakupo tajiri toka tukanywa tambili mteme bwana sodiri kwanza bahiri bahiri ba bahiri bae kathiri kathiri ka kathiri kae swahili swahili na swahili nae piga na chini wewe nini wa mjini wataishi nae
wana gani kauka nkuvae